aki khutsi go khutsa January neke chaile ne neke sa robale kana na na mani kompudi tore wena sano lase bafana ba bampusetsa morao motshompe ke robile molao pasang ka pesa molato onkolo ka vulwa moramano ke boso ene wena sano kapo fela bifa o tau flipa gare thazo 5 toga la boraro asesilo ke rekisa motalo
lo ka tshwara sako no ba snai etla black rock o kokote go high Majan buga mohari Maranga se molebale O bolaile motho a ke hane And I'm still screaming free macho bani Na lwena ntjaka re kopane Ka hopola baskari ka tugati Mfana wa lenge mare motshabi The mixtape tsa di tlalla ko kwae
A ke khutsi go khutsa January Ne ke chaile ne ne ke sa robale Bafana ba bampusetsa morao Motshompe ke robile molao Pasang ka pesa molato Onkolo ka vulwa moramano Ke boso ene wena sano kapo Fela bifa o tau flipa gare thazo 5 toga la boraro Asesilo ke rekisa motalo
Nyama ya ka singirisile Kisa re tla ushanisa lebele Taka katamba flopeng ga ba bontsha ke nna mang setla jumpa me emo fetse mpotsa hore ke tlwele masepa 25k kila ka tle homphela you still pull up in a beamer that nigga ain't even 22 bro red bandana like I'm Tupac utlwella ka tella nyama
a ke khutsi go khutsa January ne ke chaile ne ne ke sa robale kana na na Bafana ba bampusetsa morao Motshompe ke robile molao Pasang ka pesa molato Onkolo ka vulwa moramano Ke boso ene wena sano kapo Fela bifa o tau flipa gare thazo 5 toga la boraro Asesilo ke rekisa motalo
I see you niggas acting like you know me I got clientele and they don't